one.
Penzi lako minakiri, umenishika roho, popote ulipo, baby nitago, iwe tamtamu wa mashubiri, nisiseme no, mi kwako sisiki, kama mlevi napa, anaongeza bidii, tujenge ukuta napa, mi kwako sisiki. I'm living up, and long as I be free, to the girl put on a wife to be, wife to be, wife to be. Upendo wangu mi uko moyoni, tangu tuko shule uko masomoni. Vile alivyo na mpenda, tunampenda. Mi kwako sisiki, kama mlevi napa, anaongeza bidi, tujenge ukuta napa. Mi kwako sisiki, kama mlevi napa, anaongeza bidi.